sure we made it.
Oh, this is my story. It is my story.
Napenda life despite kujam nayo, sababu ni shida na ile strife ukam nayo. Ni wimbo italast kwa madakika, dunia dance floor masaya na katika. Nilijua siku poa mi toka word flani uko pumuani. After mother kupush, hata kama angetaka hange nisaidia kupumua G. Ilikuwa up to me kujaza hewa kwa lungs, ama future haite come to be. Hapo nikajua nothing comes easy. Badala ya kulia ni kama kuface dunia, laughing come cheesy. My new home ni battlefield, kilio na kicheko only way ku express ninacho feel. Soja bila rifle na kuishi ndo hoja mina die.
This is my story.
I've come too much but I'm still gonna hold you.
Kabla ningie naso tukahamia Ocha, toka Dando buda akabaki coach na mamba giko. Pilka za biz ngara mbaka gikos tupate daily bread. Eramoi ilikuanga shady then, but one day akahepa kama gaidi. Aftermath ikageuka kwa mbaya zaidi, akasakwa jela mbaka remand. Akapatikana city after like 3 months. Familia ka demand for an explanation, nani walikuwa na ye siku ya mwisho. Gavana kata za hit and run, my heath and man. Ningeweza against all odds, ninge get even, but nili forgive them dad. Na nita move forward, tena revenge ya yezi kapuwa.
This is my story.
I've come too much but I'm still gonna hold.
Haku look back ever since. Alichapa vibarua kisaka better means. Ngware na small sister kwa mgongo, blisters kwa mkono. Haku jali bora tuweke breakfast kwa mdomo. Sikujua kwamba kona cancer, hadi lipo mweza maswali akakosa answers. Vile walimrifa ingi kinyata ndio faith ilipenyaga mbio kushinda ambulance. Yenye nilifeel ni kama has, kwa kila portal na bumper li get worse. Ana die son, uchungu na nichoma tumbo kama shaitan. Machozi na machozi, akaniacha nikimtizama kama tozi. Juu haku make it inga walifikanga hosi. Haki walai, waonyeshe love wapenda wakiwa hard.
This is my story.
I've come too much, but I'm still gonna hold on.
This is my story.
I've seen so much, gone too many places.
Yeah, this is my story.
I've come too much, but I'm still gonna hold on.
Information that I've gathered, I'ma use it to better for me, better for me.